you a lie.
Let's go like step on, step on, boom. Then you turn around and take it to the top like step on, step on, boom. Then you turn around and take it to the top like karibu, uchovu mimi nitakutibu. Nikukande mugongo, nikulishe madondo. Appetizer ni ya nyama na muhogo. Ukujirani ni umbea tu. Wakona wivu kinipea pu. Umenijaza kifuniko. Ndo mana nitakuvuta kama kiko. So baby, tell me. Ule siku yako imekuwa minataka kujua. Daily unangangana tukifuwa kunileta maua. Kweli ata kwenye tuta na mvua wendo wangu for sure. Penzi furaha yangu kukuona everyday. Cause you're my happy, happy. Unanipa kila kitu, you make me feel so happy, happy. Nakuzalia watoto na watakuita daddy, daddy. Nikitabasamu kwenye ndoto, you know you sweet like honey, honey. Oh.
Hey, it's like you, nakutaka it's true. Yo mwili ni kamili, haina wengi, just few. It's just you, majabu kinchu. Mahesabu za gizani, 67 plus 2. Vile tulipatana ilikuwa ni story ya jaa. Vile tulikatana ilikuwa ni story ya njaa. Tulipeleka sana ukanjazia ikajaa. Umechanganisha kijana, nimeshikwa tana kichaa. Njele, njele, njele. Vile mina kufuata dele, dele, dele. Una makali pili pili. Echele, echele, mina rudi anga mara pili, na pili, na still ni trile. Aye, ankunjogu huni ndovu na si simba. Msituni tabia mbovu za kuchimba. Tarumbe tufanya warembo wana imba. Na wakiteta bado tembo wana vimba.
So baby, tell me. Ule siku yako imekuwa minataka kujua. Daily unangangana tukifuwa kunibeta maua. Kweli ata kwenye tuta na mvua wendo wangu for sure. Penzi furaha yangu kukuona everyday. Cause you're my happy, happy. Unanipa kila kitu, you make me feel so happy, happy. Nakuzalia watoto na watakui.